kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan aqyaarta sharafta meel walba joogtaan. Geega weyn in suura galay un qadka telefoonka ka waraysano malaaqa guud ee beesha shanta caleemood, malaaq siidow maadow isagoo rooga magaalada Muqdisho. Malaaq siidow maadow ha ka dhawaaw warbaahinta Dafed Media. Malaaq way warbixin kooban oo siyaasi degmada Walaweyn, maadaama ayaantun abaar aad an xun degmada ka jirto, xaaladii meesha hadda iyo maro hayto
degmada Walaweyn kulley aqo sidaasay waxa uu qortaan abaaro ku dhiyaan Soomaal dhan, khaasatan degmada Shoonbiyood ayaa jira. Shoonbiyoodkaasi oo hadda degmada Gudaanshe la maxarlin qooday arrinkaas oo faleebooyin badan dadkii shacabka deegaanka daladay ganacsata haaday ama walba joog haadeen wan iska daro ayaan faleebo gabayaan iyo injuyaal oo maxal oo maana dhinac oo wasaarado iyo hay-ado walsu qaado ayaan in wala sheeno ayaan alxamdulilah dad badan oo deegaanka dhaladeen oo ganacsiga ah baadiyaalka maanaa majiyo hayaan biyo booyada biyo ah iyo qaroro hayaan adeega walistaa kulayahay dabkiijada kolley ilaahay dhaanu qoran mana allah sheena adigu sasak sabalt
malaaq titiya kale isin way ataanaa malaaqa beelo shanta caleemood malaaqyo badan oo uyina iyo suldaamo badan oo beelooga oo digil ka tirsan uyina xamara inta badan aan badanyaan deegaanadii iyo dhulka isinka koyteenna inta badan dhibaatoya ka suran marka may ata walaaga isin aan ka hadala waysantaan dhibaatooyinkaas meelayaal inta badan
wallaahi dhibaatooyinka oo deegaanada yaalaan ku hadalo hayne meediyaalka leen ku hadalna dadkii oo salaadiinta daraad maraa in saani inuuna ka hadalno ayaa ka ballanay markii dambe salaadiintii safara galan qaarsho dadkii yar inta ka hermayna kolley suldaan sumaan yaani iyo suldaan boy ka hermay suldaan boona safar yaraa maaa nairobi aadi haddana maanaa dhibaatada in meediya ku sheegnayno dhima maayna hay-ado samafalka iyo dowladda dhexe iyo dowladu maamul goboleedyada kulli in sheego alin shacabkaba in sheego ayn kasay
way kaloo dheegay in xaaladda guud markii laka hadalaw in xataa malaaqyada digilka naftasha iyo kashala gadisanyaan siyaabaha oo linka hadalaw taas iyana may ka jira
bani aadam hadii meel isa qaaib kaley lamud aragtidaa le aragtida bani aadam shal duwan yool oo wadan ku jiro meela digil kaley mingaale mana aragti shal duwan lamud shal qaban
may fariin adi aan fara fadi shacbiga oo digil meel kas usu roogo iyo gaar ahaan dadka shanta caleemood oo adi mas-uulka ka ata maadaama deegaanadii abaaro badan iyo ka jiraan
dadka maanaha may faraane waray digi darjada iyo wali dalka rooguba in dadka walaalayaasho oo dhibaataysan abaaro hayaan iyo caawiyaan ilaahay baari tacaawano aalbari wataqwa walaa tacaawano alisni marka in samafal in fidiyaan walaalayaasho oo kanool oo dhulka shabeelada hoose iyo baayo bakool khaasatan deegaanka walaweyn aan isku jeeda dad isku jeedaan may ka codsadaane in dad shoo taakulayaan sadab taakulaan ingi wadaan si lama lahaa ayaan jeediyaan
eedyaan mahadsanta malaaq siidow maadow